Nishamua, Minayo Akida, a power production. Tangu zamani za kale mababu walinena, mapenzi ni vidonda hayawezi kupona. Kagwara leo, kavuta ngozi, kagwara raha, kagwara machungu. Wake up na kachukia kesho, na bado kapena tena. Mapenzi, 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 mapenzi. Basi mi, nimechoka kungangana. Basi mi, nimechoka kufuata people. All I know is I wanna follow you.
Nishapenda, nilipenda nikaumizwa sana, nikadhani sitokujapenda tena. Ila kwa kondo nimetia nanga, najiona nimefika. Mapenzi matamu, matamu, matamu. Nifuate, nikufuate, twende kisiwani.
Wasikofika, wachawi wapenda nao.
Yeah, mapenzi langu mimi na yeye.